Kia ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei pūrongo kōrero a Wātea nā te pūtea taunaki a te māngai pāoho. E whai ake nei kaore ngā rā hararei e whakanui ai a Matariki i a tau mō ngā tau 30 i te hāngai ki te māramataka Māori. Koi rāta Ruben Taipari no ngā puhi. A he whakaari hou kua whakawhanake hia e te kamupene whakaari a te pau ko te mahi ārahi tōna ingoa. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Kaore ngā rā hararei e whakanui ai a Matariki i a tau mō ngā tau 30 e kainamu mai nei i te hāngai ki te māramataka Māori. Hei tā Ruben Taipari tohunga kai mātai i ngā whetū, he pai kia tau tokona e te kāwanatanga tēnei kaupapa, engari kaore i te pai ngā rā whakanui i a Matariki i whakatauhia e rātau.
Ako te pai te tautuko o te kāwanatanga, kei a tātou te kaha ki te pupuri tēnei reo, tēnei wānanga. He rereki a tātou ki Taranaki, rereki tātou ki Kaitahu, rereki ki Tūhoi. Nā tērā mea tei, kei a iwi te kōrero, mo tātou o te taitukurei ko whiro. Ehara mo te kāwanatanga ki te tono tātou, te pai o te praere ia tau. Ehara.
He whakaari hou kua whakawhanake hia e te kamupene whakaari a te pou ko te mahi ārahi tōna ingoa. Ko te pūtake o te whakaari he whakaako i ngā tamariki ki tēnei momo wairua o te whakahihi. Koi rā tā tainui tuki waho kaituhi o te whakaari nei, ringatohu anō hoki.
Māku hei tuhi tētahi whakaari e pāne ki tērā kēmu, kia orahi. Nā, e au e pānui te ananga Paki Waitara e pāna ki tēnei kēmu mai ngā rohe o te mutu. I tai atu au ki tētahi āhuatanga ki ahau nei he mea hātikehi. Ana, i tuhi au i tēnei mahi whakaari, ko te kaupapa mā ngā tamariki e ako, me pūtu atu tērā āhuatanga o te whakahihi.
Ko te reo tērā o Tainui Tukiwaho. Nā, ki te wai paunamu, ko te oranga tonutanga o tō tātou reo rangatira, kei roto i te kapu o ngā ringaringa o te hunga rangatahi. Koi rāta nuki tākau mā ngai o te pai motuhake i te taitonga.
O ngā rangatahi, e karangahia ana, ana mōhio rānei koe kia tātou o te tauihu, katahi anō ka timata tātou, o tātou reo o te tauihu, nā reira whakaro ana māta o te pai motuhake, ma te rangatahi anō te rangatahi e kōrero. Hei aha noa nā kaumā atu nā pakeke nei, engari marātau anō rātau e kōrero.
Kaore he take mō te whakatū rohe pōti Māori ki te whaitua o Kawerau. Koi rā te whakatau i puta i tā rātau hui i nā tatanei. Hei tā Aaron Rangihika kai kaunihera Māori, toko waru ngā māngai kei runga i te kaunihera no ngā iwi katoa o te ao, he Māori, he Poronihia, he Pākehā anō hoki. Me te aha e whakai ana te iwi Māori ki tēnei āhuatanga, kaore he take mō te whakatū wāri Māori ki te rohe. Hei tā Sela Kingi kai kaunihera anō hoki, nā te hapori o Kawerau tonu i pōti kia noho ko rātau ki te tēpū o te kaunihera. Ka mutu he maha tonu ngā kanohi Māori kei te tēpū o te kaunihera e whakawaha nei ngā wawata o te iwi Māori. No reira e hoa mā koe apu ngā kaupapa matua o te haora, hei whakakapi ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina.
Wātea.
The most comprehensive news in English and te reo. WateaNews.com.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te riki NRL me pēhea tō tātou kapa tamatoa e tauai o rātou ngā kau I roto I te whakataetae. Ki te kore ngā whakaritenga o te whakataetae e paku hāngai ki a rātou. Koe rātā he manawaka mātanga I ngā take hākinakina.
Tāua I te Māori o tāua uri mai te mona nui ākiwa. Ko tō tāu, kaha ko tō tāu orana kai ngā whānau kai muri e umere mai ana. E tautoko mai ana, e hahāna kia tāua ana I roto I ngā rua tau kwa pahemo. Me pēhe tāia e tō tātau tīmata matoa te Wikitoria, kā kore tēne mea te wairua I muri ā rātau, hei tautoko I ā rātau. Hauna anō nā tikana o nā piki me nā heke iri nei te papatākaro, he re reke tērā. O tēnei, kai rota kei te hinenaro, kai rota kei te nākau, tā kue kōrero ake nei.
Akati ake rā e hika mākua ea e ne pūrongo kōrero a Wātea mō tēnei haura, ko Leiri Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te manga.